mu buto bwange ndabye bingi ebyewunyisa yaddenga bingi bye nabisimanyi ebitegeeza okujjako kubyekaanya naye waliwo ekintu kimu ekyatondebwa nga kyanjawulo ku bitonde bya mungu gwe mukwano ogwogwo naguyigirawo nkyali kuva mu buto ngegwalumya nalinganga mbekaanya nemanya kino ekitonde si kyangu nemesiba bbiri nensaba kimu ntegekerwa wange nga mwawufu namufunya alina buli kimu ekyange kalono ye wange kyonna kyekiri kuguna omukwano banatulabisa nze nowange tetulaga maama kyesimanyi kasita gitukudde ndabayo hani kyonna kyekiri kuguna omukwano banatulabisa tugende gitulaga maama kyesimanyi kasita gitukudde ndabayo hani kyonna kyekiri kuguna omukwano banatulabisa ono wange yamutonera okuva ku bulungi namugatirako n'emikisa obusirise yamuwafulutanka ono tayomba ne bw'abeeranyize yamugabira buli kimu ekisaana kyeyawulirako omwami omutuufu abirina owange satomera ono mukama yamubikaka kasubi omukwana mpera mufuludoozi mwabaddagala ono namira ovadoozi saakola loozi kyonna kyonna kyekiri banatulabisa nze nowange tetulaga maama kyesimanyi kasita gitukudde ndabayo hani kyonna kyekiri kuguna omukwano banatulabisa tugende gitulaga maama kyesimanyi kasita gitukudde ndabayo hani kyonna kyekiri kuguna omukwano banatulabisa seza bwomanyi bwefuga sifayo ebyange byebibyokwe wange ebirowoozo byange n'obwongo bwange bintegerere I don't care tuli butolano wange tuyita babirinde kuna mwenge terikweta ono wange ekituufu tulina kuba babiri agamu agawalayo omuntu alikwatira kuwange kyonna kyekiri kuguna omukwano banatulabisa nze nowange tetulaga maama kyesimanyiyo kasita gitukudde ndabayo hani kyonna kyekiri kuguna omukwano banatulabisa tugende tetulaga maama kyesimanyi kasita gitukudde ndabayo hani kyonna kyekiri kuguna omukwano banatulabisa